Sunrise Music, baby.
Vichwa boxer.
Leo amechezea sharubu za mgosi sana wafanya wafu.
Na pesa hakuna so hakuna tanga ndugu. Hadi chawa anajikuna roundi hii kweli watatu.
Walisema mitano tena dingi.
Dana sowe
demokrasia.
Na vyama vingi leo wanaipigia punyeto. Hawa aminiki watawala na wanaharakati. Numana ndike vesi kwa mkaji ya lami ya kondoa babai.
Ili msivione vingi na msiaigi haya mautundu muhuni. Nimekata ringi nkogeto na kuna.
Na na mshukuru Mungu kikubwa hai mwana kwetu na ukidaka fungu spendi.
Kwani duniani yetu
wakinywa mweti, kunywa vanto, kinywa henes, kunywa bapa. Utaumwa figo, utaumwa ini na wote tazikwa hapa.
That's what's up and now I'm pretty sure I'm spirit pure. Pure mathematic and now lyrical and this call to all who are fake MCs, whack MCs, and I can see and entertain that I know I like me.
Mungu akojoa kwa chalama ili akumbuke njia kurudi. Mwanamke wa kweli ni mama mzazi akiwa na mudi.
Sam limonga refa, mkidhani mtanipa stressi. Round hii mechi inachezwa nyumbani uwanja wa Kinesi. I'm to boy, I'm to boy, I'm to toy, I'm to hoy.
Na mtasusa mkiwa hoy ni miakiusa na tanga boy. Hapa Emmanuel, hapa Ibrahim, mwana Musa letanya bari kwa fimbo na ifimbo ndo inawarusha.
Hey, wana nitaje.
Please bring it back, my crown. One thing I gotta say, don't play around. You know when I'm in, what's going down. Big papa, big things, mina control. Kila mchongo serious, yani show. Leta kago, mina push, mina saka do. Billionaire mindset, kama vile mo. That's how I go, wanataka my flow. Busy to be some more, to limits for show. Yeah, I know that they don't know. Wako slow mo, hawafanyi kwa vitendo, they talking mo.
Mina push, man, I'm hustling. Iwe Monday, Friday, paka Sunday. Leta mchongo si chague, man, I'm riding. Nimekuja hapa town, migo saka pay.
Yeah, mina saka pay with saka fame. Mikausho mikali, hata waki blame. Hawawezi kukompare, level ziko same. Busy legendary, uliza hata kila same. Kunilinganisha na watoto is a shame. Please my G, heshima iwekwe on my name. Hatufanani simple, walipo busy simple. Kujuana sana mwiko, heshima ilipo nia. Na bado jana bless hata masnichwa kitbania. Amani sana wanangu wote pale mjini Mbeya. Tanga pamoja upendo mwingi, Ibra na anajua. Na leo ndo ile siku jua limepatwa na jua. Na wa madogo kuto kudis kumbe sound happy. We been there, we done that, tutongeze sauti. Aina no heshima yenu wala hatuitaki. Wazazi wenu wanatambua na wanapiga saluti. Kuruti T. Ha!
Ha! Ha!
Mass.
Oh, how fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Yeah.